Koe wiki fokene I oku whaike hai tokanga mawahe ke mo uilelei ai mafu, ai nai kamataini aho uluaki ko ia o imahinani o ngata ke aho fitu o me. Ok fe unga pe moe toko hiva afe I Australiani I he tau kotoa pe ok nau mate tupu mehe nau mahak mafu. Pe koe toko lahia ki nau tolu na ikai ke nau ilo ke whaka ilonga moe mahu inga o mao ngai whaito o kei taimi. Koe whakatokanga whakahoko e kautaha mafu koe Heart Foundation ok nau tui o kikai ke au e nau whikau ke toko lahi e kakai I Australiani. Pe ok hoko e ni ke nau toi whaiha campaigni ke whakahake kakai I community o nau tuu lawea ngofua ke palopare mako e ni. I he ripoti ko ni whakahoko mai e Peggy Jacob-Milos ok lorotonga whakahoko e vainga ai kautou rekereka ko hakau I tari ok uiko poche. Aia koe vainga koe ni ok tatau ia moe te kapulu pe koe vainga e ni ok manako kia e kulupu koe ni. Ok nau whetaulaki tu otaha I he wike I he office koe ni ma ai kautou rekereka pe nau whakahoko e tala noa moe whamalohi sino heni. Pe koe whakamatala ene atoko taha ko Celeste I he ngawe anga koe ni.
I can do too much exercise.
O kui kai ke ulawa fuwhai hawha malohi sino lahi ko uhina e mea hoku tuā, ta ueni e tolu me iai. Ka kia te au o ka ueni he mea ke whai ha malolo ki ai, pea tokoni ke e ku whakau ka umhoku sino ke mo uilelei. Nai kai ngata pe he mea hono tuā, kana e mahaki mafu, a Fatone Celeste, o sieni e lau ta ume iai. Nai kai ke lawa toi whai ha ngā aue, o lau mahina, kana e hoko e vai inga koe ni, hange ko ia koe te kapulu koe ni a kau itari, ke hange pe ia koe konga o ene whamalohi sino.
4 years ago.
I he tau e whā pe nima me iai na aku mahaki mafu, koe poloka e foi ka lava lahi hoku mafu, na aku nofo lau mahina ka kou osai au he taimini. Koe I heni o hoto kau ngā mea o te fiefia e ke te hautu o taha pe tu o wahe wike, pe a lava e ke mau whamalohi sino ka kou osai au pito I he taimini. Koe whakafie maarie e te hau ki heni, O kulelei kē te mo ui. Ka kukaua toko taha koe ni a Celeste I he monu ia, I he whamatala me Heart Foundation, koe whakatotolo ko nau whai, o as koe toko lahi e kakai koe ia pe mihi ngai whonua I ulope, intia mo e whei tuu, hahake loto loto, koe kai ke nau alu ki nau tolo sivi, ke nau mau ha toko ni whekau aki mo I paloparema ki he mafu, pe ak hoko ai ki whai ngata a ia, ai ki nau tolu koe ia, e hoko mai ki a nau tolu, ai mahak mafu. Ko uhinga ia ak nau fotua ke empeini mahina nima koe ni, ke tā ke ti e a kautou reke reka me ngahi matakari. Pea koe whamatala ni a Julie Ann Mitchell me he kautahani.
We know that migrant communities...
Ok mau ilo koe kakai me he matakari, tau tau te fito ke a ki nau tolu ok matu o tuā. Ok kai ke nau wha ahi ki nau tolu ke toke tā, pe nau fitu utaki ki he fika kumi tokoni ai noa noa noa. O nau whetu utaki pia mo e nau whānau ke nau whakahoko ai tala noa whekau aki mo I paloparema ke aki nau tolu. Koe ngā ue kautaha ke toi whakareleiange a vā whetu utaki ke ngā whaka ilonga ke hataha kumahak mafu mo ngā himea ke tokanga mo wha ehi ehi mei ai. Koe kakai e toko ni mamano ni mafe a Australiani o nau mahaki mafu I he tau. Pea koe ola I he fika koe ni o kua uke toko hi vafe o nau mate I he tau. O kawai whaka ilonga ki a taha o mahaki mafu koe langa pe koe mamahi ai kau ngao, kia, uma, fatafata, tuā pea moe nima, kau ki ai ai ninimo, o ngoi te te lua ho whangafatapu pea moe nou nou ai mānawa. Ok pehe koe langa o hange uktuki I hataha o to fatafata, o kui kai whekau aki a mui mahak mafu, koe tala noa ia a Julie Ann Mitchell. Ka koe whonga lelei taha e ala toko ni ke tau taofi ai hoko koe ia mahak mafu, koe whamalohi sino.
The aim is for each and every one of us.
Koe tau mua ki he taha kotoa pe ke nau ngaunga aue o au ke mini te tolu noa he aho. Ki he kakai uk nau matu otu ae malawa ke holoki eni o taki min te hongo furu. Ki ha mea uk malawa ke nefaka ai ai kita ke te ngaunga aue o kaurere ia hange koha a te kau fuataha mo hato kaunga mea I ha lue e toko nia ki a kita. Kau ki ai maha ngahi ngowe pe ko e te takai pe I he poloka o au ki ha te kapulu o hange koe ni koe matakari koe me itari. Koe community koe ni a kau itari o nau whakahoko ai polokalama koe ni ke poupou ke nau kau tourekereka I Australiani meho nau matakari ke nau whamalohi sino. I he whamatala koe a Vinzeno Kostoa kau ke polokalamani u asmahino a ene aonga motoko ni ke nau kau tourekereka.
Oh, I mean, the benefits are huge because apart from
ko ngā hilelei o kumalaba ma uheni o kulahi. I ka ngata pe i nau whetaulaki mo nau matakari tatau, pehe foke nau poto i herea, pea koe mea e whawhiawhia ka ki nau tolu. Toi whakai ai ai peke nau mo ui lelei. Ko tau ene hongo fulu e lere a kautaha koe ni, ko ka mata meha te ngau ngau e maa maarie, o nau pehe e hoko ia koe tokoni lahi ki e te mo ui.